labo obumwa obunyuma okukisinga akalubuzi akanyuma okuchatinga mabibiso ebinyuma okulavinga zibikuba mukwanera tobigaba mulitimu kaloji wangu di nomutatiraba mukwano kwekuti tubaddewona yenga twesudde tubaddewo mukwano kwekute mubulago necles mikono bangos kagato awakola mukawato yegwe wanyumira kateteyi gwenayibira kayimbuli kyabeyi mukwano labayo nawe labayo jetuvudde gwe labayo mukwano labayo nawe labayo mukwano labayo jetuvudde wala nnyo mbabirabayo mulitimu kaloti wangu di nomutatiraba mukwano kwekuti tubaddewo naye nga twesudde tubaddewo mukwano kwekute laba obumwa obunyuma okukisinga akalobozi akanyuma okuchatinga mabibi.